Bwana, hakuna kama wewe Bwana. Malaika wakusifu, dunia litakusifu. Hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana. Tunainamu, tunainu, twalisifu jina lako Bwana. Hakuna kama wewe Bwana.
Anaishi milele yote. Hallelujah.
Mungu wa milele, Baba wa milele. Alafu tunasema hivi, tunakusifu Mungu, tunakuinua Yawe, tunakusifu Mungu, tunakuinua Yawe. I want to hear you. Unaweza kuongeza sauti na tunakusifu. Tunakuinua. Wote kwa pamoja. Mungu,
Mungu,
Mungu wa milele.
Mungu wa milele.
Matendo yake yashangaza sana, ukuu wake watushangaza. Ndio maana tukulinganishe
na nani,
tukufananishe
na nani,
tukulinganishe
na nani,
tukufananishe
na nani.
Matendo yako yanishangaza, ukuu wako shangaza. Yale umetenda 2022 yanashangaza sana. Bwana, nikulinganishe
na nini?
Nikufananishe
na nani?
Nikulinganishe
na nini?
Nikufananishe
na nani?
Mungu,
Mungu,
Mungu wa milele.
Mungu wa milele.
Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. The second service, I told them, we made a commitment last year that tutamshangilia Mungu from January to December. Things happened. Vitu vilitokea. Sio kwamba vikutokea, lakini vitu vilivyotokea havikutuzuia kumshangilia Mungu. Na sio kumshangilia hapa humu ndani. There is happiness and joy. So what we are doing is beyond happiness, is joy. The joy of the Lord is our strength. So when we say we will tutamshangilia Bwana January, February, March, mpaka December, we don't mean that you won't encounter issues. Anasema anaandaa meza mbele ya adui. Kwa hiyo utakutana na adui, lakini atakuepo kukuandalia meza fresh kabisa. You will eat before. Kwa hiyo wakati tunasema tunamshangilia Mungu, make it ikushike, kukamate. When something is happening, nasema God, I will rejoice unto the Lord, God of my salvation, regardless of what. And that's what we want to do right now. We want to declare, we want to sing out shangilia. We want to celebrate for His goodness. We want to celebrate prophetically. We know that He has done everything and He will do everything. He can do everything. There is nothing that is impossible to Him. Hallelujah. Sing on.
Ametukuka.
natamani nizisikie kelele tunazozisema mahali hapa. Namna gani ya kumshangilia Bwana. You don't need motivation. You need no one. No one to motivate you. No one to motivate you. No one to motivate you. But you know what to do. You know what to do before Him. Hallelujah, hallelujah.